Radio Pulpit, 657 AM.
Sawubona, sawubona mlaleli, ngiyakubingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngithi kuwe uNkulunkulu akubusise ukuthi nje uziphi ithuba lokuhlala phansi ulalele izwi likaNkulunkulu, umise nje konke obukade ukwenza ukupha uNkulunkulu ithuba lokumlalela. May the Lord help you just for that. Ngicela ukuthi ngithandaze. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you once again, Heavenly Father. We thank you for giving us le thuba lokuthi sihlale phansi kwezwi lakho, Nkulunkulu wami, nokukhuluma kwalo. Busisa nangumlaleli, Nkulunkulu omuhle, esisahleli silalele, usibusise egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen and amen. The promises of God. Hey, I love it. The promises of God. You know, ithembiso, uma nje uNkulunkulu kuba nento akuthembisa kona, he keeps you on your toes, because every time and you expect, you are waiting ukuthi uNkulunkulu uzokuletha lokho akuthembise kona. Now namhlanje mlaleli, ipromise yethu, ipromise number 4, uthi uNkulunkulu, I hear your prayers. You know, sometimes mlaleli, uma uthi uyathandaza, ubone ngathi umthandazo wakho ushaya kusiling ubuye, ubone ngathi umthandazo wakho ujika esifubeni kuwe, ubone ngathi umthandazo wakho awuyi ndawo. Listen to me, namhlanje I want to assure you ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda and uNkulunkulu uyayizwa imithandazo yakho. Mawubheka incwadi ka 1 Peter chapter number 3, verse 12. Lithi iBhayibheli, the eyes of the Lord watch over those who do right, and his ears are open to their prayers. But the Lord turns his face against those who do evil. Hey, mlaleli, I can quote a number of scriptures, mlaleli, from the Bible. La uNkulunkulu athembisa khona ukuthi he listens to the prayers of his righteous. UNkulunkulu uyabalalela abantwana bakhe abalungileyo. You remember the book of 2 Chronicles chapter 7, la uNkulunkulu asho khona ukuthi if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, uthi I will hear. UNkulunkulu uyasizwa mlaleli. Ngifuna ukusho ukuthi, you know, isimo kungenzeka asikabe ukushintsha noma ukuthatha i-10 manje, but listen to me, God hears your prayers as long as you do good. Because lapha evesini lika 12a uthi the eyes of the Lord watch over those who do right. Wenze kahle mlaleli. You see, any mistake yabantu, they mix God with things. They mix God. They mix our God with little gods. They mix our gods with idols. They mix God with things, bazalwane. And you know, I like what my late Bishop TJ Malepe would say, athi God works more powerful when he is alone. Mlaleli, you, where were these little gods when God created the whole universe? Where were these little gods when God created human beings, when he does all the great things? Mlaleli, bebe kuphi? Athomunye umhlabelele ngimthanda kakhulu uthi kubo bonke othixo akekho njengawe. Mlaleli, namhlanje there is a promise of God. Niyenze kwaba promise number 4 ukuthi I hear your prayers. UNkulunkulu uyawuza umthandazo wakho. Ukulalele mlaleli. Ya, awudingeki ukuthi ungabaze. Don't doubt about that. Remember, uNkulunkulu ngale uthe ezwini lakhe, he will never leave you. He will never forsake you. He will never abandon you. Ngeke akulahle nje uNkulunkulu, akadampani. Ya, kodwa uNkulunkulu uyamhlonipha umuntu omesabayo. Lalithi iBhayibheli, the eyes of the Lord watch over those who do right. Abantu abenza kahle. UNkulunkulu balalela basenhluphekweni, ubalalela kumnandi, ubalalela kungasimnandi, abalalele uNkulunkulu, because uNkulunkulu wethu is a mighty God, is a caring God, mlaleli. UNkulunkulu onomusa, is a merciful God. Lithi iBhayibheli, his ears are open to their prayers. When we begin to pray, uNkulunkulu uyayizwa imithandazo yethu. Sengathi uNkulunkulu angakusiza, ungaphela amandla, phikelela mlaleli. Sikhonela loko la kwa Radio Pulpit ukuthi lapha isimo senyuka. Don't be afraid, don't be shy ukuthi usondele kithi usithinte mlaleli ngocingo ukuthi sikwazi ukuthi sikhulekisane nawe. Ngimbonile uNkulunkulu, ngisambona nanamhlanje mlaleli kwizi mozishuba kubheda kwesinye isikhathi, kodwa yinye into engenza ukuthi ngihambe with my shoulders up high, ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyangiswa. May the Lord help you mlaleli, hamba nale ngqondo, uhambe nale themba lokuthi uNkulunkulu uyangiswa. Elinye iculo lithi noma ethule kodwa impendulo ikhona. Sometimes mlaleli angeke kunyakaze lutho, kodwa as long wena ukhulumile noNkulunkulu, wamxoxela indaba yonke, yaya kuNkulunkulu, yafinyelela kuye, you don't have to worry. Indaba zonke zikumnikazi yena uNkulunkulu we perfect timing, uNkulunkulu wesikhathi esifanele, uNkulunkulu ongaladelwa, futhi uNkulunkulu ongafiki ngaphambi kwesikhathi, kodwa uNkulunkulu who is always on time will listen to you. Sithatha ithuba manje lokuthi sithandaze nawe mlaleli, uNkulunkulu akubusise. Sihlangane futhi next time. May the good Lord bless you. Amen and amen.
One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
Do you want to grow your business sales? Do you know that you can advertise on Radio Pulpit, Radio Pulpit website, The Word for Today magazine, and The Word for You Today magazine at the ridiculously low prices? Yes, you can indeed. Radio Pulpit, your daily companion, offers you the platform to grow your businesses at the best affordable prices. Simply contact me, Godfrey Mwabi, on godfrey@radiopulpit.co.za or call me on 012-334-1265 and I'll tell you how. Remember, I've made it my business to grow your business.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.